sekuqoka amapulukwe lawa ahlala efrijini. Oh, ngoba kunemali kukhohlisa umntanami. Sekuqoka amapulukwe lawa ahlala efrijini. Oh, ngoba kunemali kukhohlisa umntanami. Ngoba kunemali, kunemali eningi. Ngoba kunemali, kunemali eningi. Ngoba kunemali, kunemali eningi. Kunemali, kunemali eningi. Sekuyehla kenyuke esangweni ekhaya. Ngoba kunemali, kukhohlisa umntanami. Sekuyehla kenyuke esangweni ekhaya. Ngoba kunemali, kukhohlisa umntanami. Kuyehla kenyuke esangweni ekhaya. Ngoba kunemali, kukhohlisa umntanami. Ngoba kunemali, kunemali eningi. Ngoba kunemali, kunemali eningi. Ngoba kunemali, kunemali eningi. Kunemali, kunemali eningi. Sekuyehla kenyuke esangweni ekhaya. Ngoba kunemali, kukhohlisa umntanami. Sekuyehla kenyuke esangweni ekhaya. Ngoba kunemali, kukhohlisa umntanami. Kuyehla kenyuke esangweni ekhaya. Ngoba kunemali, kukhohlisa umntanami.